mapenzi na nkajirama tena sana akika nkajigama ukweli ulinipa mapenzi na nkajirama tena sana akika nkajigama alia ukweli na nyuma sana tena pole pole ibola ungesema alia ukweli na nyuma sana tena pole pole ibola ungesema maso, 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 ewe maso najuta kukufahamu kwa yote ulionifanyia maso, 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 ewe maso najuta kukufahamu kwa yote ulionifanyia eh, oh, 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 uluma umeniponza mie oh, 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 upenda nisipo pengo mapenzi yamebadilika tamani kajelela leo wangu taflani mapenzi yamebadilika tamani sijui ni nani shauri wa nani karo 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 mama nare unga tukari usimaro karo karo ali yangu ukweli na nyuma sana tena pole pole ibona ungesema maso, 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 ewe maso najuta kukufahamu kwa yote ulionifanyia maso, 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 ewe maso.